Eddwaliro lya Kumi Health Center 4 nalyo lifunye omuwendo gw'abantu abeeyongedde okubanga balina endwadde ziyitibwa urinary tract infections UTI, nga kino kiwaliriza abamu ku bavunaanyizibwa ku byobulamu oluuyi olw'okuba omulango ogutakungula eri abakyala. Dr. Beatrice Aguti ng'ono y'omu ku bakolera ku ddwaliro lya Kumi Health Center 4 ategeeza nti buli lunaku bajjanjaba abalwadde abali 21, ekintu ekyongedde okulaga nti omuwendo gwongedde okulinnya enkandago. Kakati awadde abakyala amagezi okufuba okulaba nga ebiseera ebisinga bwe baba n'obubonero bwonna obwefaananyiriza ku ndwadde ezo balina okugenda bakeberebwe awamu n'okuweebwa obujjanjabi buggwereyo ddala n'okuba nga bakebeza abagalwa baabwe okulinnya endwadde zino ku nfeete.
UTI is common among women. It is because of the nature how God created us women. If we don't have proper hygiene, it predisposes us to getting a urinary tract infection. Also, as women, I know most of us, when you're urinating, you have to squat. So you realize that the germs can easily flash back into the urinary system.